marka anaga xagga anaga waxa dhibaato nas mar degma male network ba network mal horta network la aan baan dhisi network la aan yaan dhisi santayal in lawyer dulki omar alhamdulillah inta waxaan noqonaynaa noo soo gaasay husungo husungo libooyatu amuma we amuma tu husungo waxa u dhaxay male waa soomaali iyo warq xaggana haluqo iyo kulbiyo waxa u dhaxay male intana libooy iyo dhobli waxa u dhaxay male marka waxaan heshaa mar walba oo nagu dhacdaa network iyo ciidankii ciidan uu joogo ku eeg Allah noo barakeeyo Allah na ilaaliyo ciidan uu joogo ciidanka joogana si daacadnimo u shaqeynaya oo security kaalisana si fiican bay u shaqeeyaan askari hawko halali askari ma tanbay u sukuna mushana askari na tabuuta nyaayo ya adui laakiin wafugaji kila mahali amekuja sabab ya wafugaji mingi ndio ya sanyanyo haonekani na marka hadii santeyal loo yeelo oo la diga dhulki oo la digo amuma waxaan tawana in santeyal noo yeelo ciilin ilin in la degan jacelnahay faabxajiin in station lawyer 570 baan qoran dadooga ilin waxaan qoran in safaricom lagu mas lagu shiro safaricom tan markii faabi lawyer halugu tu faabi in safaricom mas isku xiro yaa fiicnaan leh waxaan tawanaan leen halugu tu faabi in safaricom mas isku xiro yaa jacelnaan leh safaricom mas isku xiro kulli oo dhan bay qaban leed meel kasta baasha ilaa halugu bay tagi leedo wax soo duubi leed marka mid hadda neesato caway waxaan soo dhaxmaraa waxaan soo dhaxmaray ma arkeeno annaga ma arkeen wax meel kale waxaad ku xaqleeyo alxamdulillaah ma arkeen annagaan aad baan loo dhiba marka waxaan tawanahay dawladda inay safaricom mask ay isticmaalin horta laga duro kaan weyn laga sameeyo oo 570 loo geeyidan fence lagu xiro safaricom mask lagu xiro eelin ayadana sidoo kale lagu xiro maajil la yiraahdo biyo madow faab xajiin mbiga doog xire fence faarax yaquub xire doog fence bu xiray fence ki 570 ayadana maanta codsanay ciidanka weli lama geeyin xeerad weeyrant ciidanka ma rabnaa ee safaricom mas oo la socoto mid ayadana faafi ayadana ciidan baa jooga ciidan ku filan jeesho fans ka hadana mb ga u xire hada amanka waxa maleenaa waa la bogay amanka in la bogaan qiyaas mb ga xire saar ay qub hadana xirey fis madaxweynaha iyo macallin biyaal ayaa balma ku jiraan mishaar male pisk mishaar male frontiya ku shaqeyna frontiya ma tan ku shaqeyna lama helay anagu waan ku shaqeyna matoor hadaan u helno waa sabab faa'iido adduun iyo faa'iido kharwaa tan aqraan anay siyaasin hayna yaro handila alhamdulillah tabaraqan qoreyno waraaqana waan qornaa waraaq ee gal qornaa yaan lagu qornaa waraaq reebal aan waxaan qoraa waraaq nabad gali waxaan leey askarta markay laga bedelay bedelkan laga bedel halka constable dalaji aan qabin markay laga qaadi bedelkan laga qaadina halka constable lagu soo kordhin marka askarta waxaan leeyahay loo xojiyay meesh wax ku jira la sheego shicibka soo sheegan waxay arkaan